ኦስትራሊያ መጋላ መልበርን ከሰጥቲ ሪች ከበጀም ድልበተ ደርቢ በካ ሐዋስኒ ሮሞፊ ሐዋስኒ መጋለቲ ካኒስ ረተርገመልቲ ሪች ያርፋሳ ስርነሆ አንከበጀም ይወለ አያና ከነረቲ ህርማቶኒ ሁንዱ ደርገጎፍ ሸመረን ደበለቴ ውጭ አዳውርሞን ፋየመኒ ትሬካን ህርማተን ጉይችስ ቅሌንሰ ጋሪን ዋን ሐመተሜ ህርማቶኒ ጨልቀበራ ኢገሌ ሐንጋቱ ሙራቲ ወሊን ቧረኒሩ አያና ቦደስ ኢጆልን ህሪዮት ሳኒ ወሊን ተበቹን የሮገመደን ሙለቴራ ጉያ የነረቻ ከነላልችሴ ኦቦዳኝ ደፍርሻ ሐሱብሲስኔ ህርማናን ሐዋሰ ኬኛ ከነመገመቺ ሱረጅቹን ኦቦዳኝን ዱበት
ሬቺ በረና ዱዋ ዶና መትቶላ ዋስኒ ኬኛ ዋስኒ ባላኒ ኦዱ ሁምሪ ወሊፍሊን ኦዱ አመንቲ ወሊፍሊን ኦዱ ሲያዛ ወሊፍሊን irratir mate eduna magammachisa bayinni ummatas baruma baranda balajira kazumasimmo dargagoni kenya kesau jollen biya kanatilalatte kankote tefutfudatte irratir machajirti kanatu addata sayechod ero awazni tokko one of you fitfudate unde satira chalkaneyo lalle sagantan kodame koni tokofa durjero wa kanagonu community addadara busie okane vi malaka addadaga fanna awaza community togesa nu gargara torbara nagaru ofittir kannodan awaz ni mata satin urisa buze umnasa pase yada sa burkisise wankana akamil kautazise yechoda wankun mo milkaye darbe awasa ke nege sabil bila bil bilani mal singar garra gara fundura takamtu guddifna yada walittinu qabanu mariya chisa wanjeru heddu akafe inu mata wangana ufittfudate wangana guddisu ftatta fatutu mullata ugad bachu awasa ke nyero kandurira lalu fedinsa guddara baye recha kana furgase guddise akka gaaritti akka inni dagaagu godhuufi ummata keenyarra baay'ee calaqqisaa dhugaa dubbachuu baay'ee nama gammachiisaa hirmaannan ummataa hedduu hedduu namatti tolaa jechuudha.
Irreecha bara kanarratti hirmaannan dargaggootaa olaanaa ta'uu hubannes jedha obbo Daanyeel.
Waan lama gargaaramna biyya kanatti ijoolleen aadaa isaanii qabatanii akka guddatan lammatammoo aadaan keenyas akka hin hafne waan lama akka namni. Jiraachisu biratti tattaafannaa ijoolleen asitti dhalatan dhugaa dubbachuu fi kan irreechi yoomi jedhee nu yaadachiisu isaan guyyaa san eeganii ijoolleen asitti dhalatan irreechi ga'ee jira irreechi yoom ta'a guyyaa isaa yoomi jedhee kan nu yaadachiisu kan isaan jechuudha. Kana jechuun ofitti fudhatanii jiru ofitti hawwatanii jiru jechuudha ijoolleen biyya alaatti dhalatte aadaa isaanii. Safuu isaanii waan ulaagaa oromummaa san ofitti fudhatanii irratti hirmaachaa jiru jechuudha. Humnaanillee yaadanillee diinaddeedhanillee hamma humna isaanii oduu ofiin qusatiin dargaggoonni shamarran oromoo hayyoonni irratti hin hirmaanne jechuu koo miti maanguddoonni irratti hin hirmaanne jechuu koo miti immoo aan isaanii qaama keessa nu jira biyyatti sitti hirmaanne irraa warri keenyas yeroo godhuu argaa turre. Kana kanatu nu harkisaa jiru. Isaan garuu numarraa dhaalaa deemu maaliif wanni biyya alaatti waan laafaa miti waan adda addaatu jira waan adda addaa argu. Kanaaf hirmaannan ijoollee hedduu dabalaa jira. Isaanis ofitti fudhatanii hawwii kan isaanii godhatanii irratti hojjechaa jiru. Immoo nus afaan Oromootiin qofa oduu hin ta'in yeroo hedduu san bakkee san dhufanii. Akka waansa sirriitti dhagaan ijoollee sirriitti afaan oromoo dhagaan hin jiru immoo irra jireessa yoo afaan itti dhalatan saniin ibsameef gaariidha jennee barana ijoollee naannaa kanatti dhalatte kan aadaa oromoo akka gaariitti beettu akka ibsaniif goonee sirriitti akka isaan hubatan goonee jirra jechuudha.
Irreechi hunda kan hirmaachisee ture jedha oromoon lakkoofsa guddaa ta'uyyuu hirmaannaan kan daangeffame miti. Warren jireenya biyyaas kan biroos argamanii hirmaataniiru jechuun ibsa budaanyin ammas.
Irreecha irratti Oromoo qofa miti kan argamu akkuma kanaan duras miidiyaa adda addaa irratti ibsaa ture abbaan irreechaa Oromoodha. kan itti hirmaatu immoo dhala namaa, uumama namaa kan rabbi uume hundatu keessatti argamaa jechuudha. Barana soo ta'ee kan sabaa sablabnoonni hundi humni isaa walaa gatu malee, Oromoon irraa baay'atu malee, sabaa sablabnoonni fedhii qaban oduun daangeffamee dhufaniin wajjin irreeffatanii jechuudha. Inni taanu wanni irreecha adda godhu keessa kan nu hubanne keessa iddoo san namoonni dhufanii ilaalcha siyaasatiin illee hin daangeffamne. Namoonni ilaalcha siyaasaa adda addaa, jaarmiyaa adda addaa deeggara hundi iddoo sanitti argamanii jechuudha. Amantiidhaan illee hin daangeffamne. Amantii ofii abbaan jabeeffateetuma, amantii ofii abbaan kabajeetuma iddoo sanitti walfaana oromummaadhaan irreeffachuu bakkee sanitti argamee jira. Kanaaf saba kana saba sani saba santu dhufa saba santu hin dhufne kan jedhamu irreecha keessa hin jiru. Dhalli namaa, uumamni namaa hundinuu irreecha irratti argamaa jechuudha. Kanaaf baranas humni akkuma dura si ibsuu yaaletti humni guddaan Oromoo haa ta'u malee hundinuu dhufanii nu wajjin irreeffatanii jiru jechuudha.
Xumura irrattis dhaamsa waliigalaa akka itti aanutti dhaamee jira.
Yaadni xumuraan inni qabu akka dhaamsattis ta'ee akka imaanaa kennachuuttis ta'ee hawaasni keenya keessoo abbaan Oromoodha jennee jirra. Kan nama tokkeetii miti, kan warra koree qopheessuu qofa miti, kan hawaasa waliigalaa waan ta'eefi amma dandeessanitti amma sanaan dura maal goonu, maal hojjennu, maal sin gargaaru jettanii bilbiltanitti yaadni sun hin dhaabbatinii haa jabeeffannu. Waliin haa guddifannu. Aadaan Oromoo irreecha qofa miti. Kan awwaalame hafe, kan dhokatee hafe, kan garboonfatan awwaale hedduudha. Kan hundumaa warri seenaa qorachuu irratti hundooftan kana qorattanii akka sirni Oromoo sun bakkatti deebi'u, aadaan Oromoo bakkatti deebi'u, safuun Oromoo bakkatti deebi'u, kan irratti akka hojjettan akka imaanatti akka adaraatti sinii dhaama. Irreechis akka laafatti miti kan mul'atee furgayee har'a miliyoonan uummanni biyya keessatti kabaju kun akka laafatti asiin geenye ilmaan Oromoo, qabsaa'ota Oromoo, dargaggoota Oromoo, shamarran Oromoo, jaarsolii Oromoo, hayyootii Oromootu lubbuutti dhabee bakka isaatti deebisaa jira. Bakkatti deebi'e jechuu guututti otoo hin ta'in mul'achaa jira. Waan mul'ate kanammoo yoo itti tattaafanne, yoo irratti hojjanne irreechas ta'ee aadaa keenya kanaaf hunduma bakkatti deeffachuu hin dandeenya. Namni aadaa qabu, namni seenaa qabu jabaata. Kanaafuu sabni keenya haa jabaannu, haa tattaafannu, aadaa keenya bakkatti deebinu, fayyaa ta'a ulfaadhaa hin jedha.
Obbo Daanyee Dafarshaa yeroo isaatiif guddifnee galateeffanna. Leensaa Dinqaati, SBS Afaan Oromoo irraa.
SBS.